Yo ministry y'ebyobulamu egambye nti abaana 26 be bakonziba olw'endya mbi ng'entabwe eva ku bataba wa mmere entuufu yabagwanidde okulya n'emmere yaabwe okufumbibwa obubi. Emmanuel Laine Byonda, omwogezi wa ministry ey'ebyobulamu era agambye nti ebitundu 10-10 eby'emmere eweebwa abaana abato tebalabiriisa ebigwanidde era ekibaviirako obutakula bulungi n'okufuna endwadde ezeekuusa ku kulya. Aine Byonda okwogera bino byonna abadde mu lukuŋŋaana lw'amawulire aba Global Alliance for Improvement Nutrition Mufunze Gain ne ministry y'ebyobulamu lwe batuuzizza okwogera ku nteekateekezo omwoleso ogw'ebyendya bye bategese nga gujja kuba gutuumiddwa ebyendiisa Expo ogujja okubaawo okuvangira kusomesa 30 omwezi guno okutuuka nga lumu omwezi ogujja erwogo ku Uganda Manufacturers Association.